J1 Mikificho original Pina kuparada Changa mkia
My family
Rada rada Na wachanua na wajarada Rada rada Na wachanua na wajarada Awana rada But mina juwa na kuanga rada Awana rada But mina juwa na kuanga rada
Mile lose marabob Round here ni kwa rada Change sana kwa security ya rada J1 misspend Hizo kupoteza muda Hizo nazo kwangu no Sinanga mademu huni no Kilakini ni kwa rada Kechi sitongo Kajiwa na surrender Karada na mapenzi ya mchini Kumdhani ya ndiye utafata kumbesie Uchezo umechezo amini si amini Uliedhani ATC Kumbe ndiye Pone sana bati kanga rada Yesu akirudi akupate kuko rada
Rada rada Na wachanua na wajarada
Rada
Rada rada Na wachanua na wajarada
Rada
Awana rada But mina juwa na kuanga rada
Rada
Awana rada But mina juwa na kuanga rada
Rada
Kaanga rada Karada na kweka rada Karada na kampumada Wamelalisha na waeka rada Karada Kana kuanga kai juma joma mjama Kakisonga kana inama kana chuchuma Kuna events kuna mashows imejipa man Crowd lazima zimove move to have fun Kuna mafans wasani na ma MCs Ata kuna ma DJ crowd ili wa miss Receive these guys jutume beba kesi Dileza mada na robbery with the violence Disco machanga crowd lazima zimove Kakisonga kana inama na tunaka move Ataka ukuta kakatae bado kata move Ukikaficha ni lazima utakarimu Rada rada Na wachanua na wajarada Rada rada Na wachanua na wajarada Awana rada But mina juwa na kuanga rada Awana rada But mina juwa na kuanga rada
Kutanjeni kutana na wakora Tena wapole sana na kupenda kungara Mwenyeji na mgeni wanajua kusorora Zuba zuba utaingizo kwa kona Nairobi ni shamba la mawe Chagua kazi utarudi home bure Mkono mrefu aki utapigwa mawe Kaburini, woi kiliwere Kila mtu bezi yake awe rada Kama siko rada basi ni chapie rada Yaman, usini cheki na ibiwa umefunga tu kinywa Pengine sijatambua unabaki tu kinywa Kisha badae, you be like, oh I wish I knew Nije mshow, kwisha
Rada rada Na wachanua na wajarada Rada rada Na wachanua na wajarada Awana rada But mina juwa na kuanga rada Awana rada But mina juwa na kuanga rada
Awana rada